cyane bita
babyeyi batsenyiri muto iwacu ko tuvuka ndeba ninge nyagato amarira narize ninge wihanaguye nawige zangirira muwe ndeba ndakuze mujene wandeze atuza ruko ntushe tatukumubira umwibasire nkwiyeme nari nama niga home twagafunze mikanda riri block nawe ufunze ncuramye munanu cyuzurange numva ndahamagawe ngishyira kugutwifa kubamufunze intimba n'agahinda byibasira munda amani garatinya ndara ndi gutitira rushinge rwahagaze mu ndiba y'umutima tondokare cyane mbyuka mujye murira igiporezo wap musigira siripa nkimukubita amaso abona ngiye kurira anyongorera slow tuza nzayicika ntibyigeze bitinda manda asabwa kwitaba inyundo nk'ibisanzwe mwanga namukatira
nkimukubita amaso abona ngiye kurira
Se biterwa niki kuki ndi mutu inyuma y'igihoni gusabira umuntu wirabura peri mu ijuru wabonye bimucaza fata ipingu mu ijuru Se biterwa niki kuki ndi mutu inyuma y'igihoni gusabira umuntu wirabura peri mu ijuru wabonye bimucaza fata ipingu mu ijuru guhera ubwo nahise menya kwandika izi flow kiraro kibaso musabira kuzavayo yaringa mama data ndera ndinda kavuyo yizone y'ibibazo mbamo nabyo imikino bisaba kuba strong tsindire ku ndunduro umunsi azaba atashe zuba kibirindiro walayo simubeshya ploti iri ku kibero intebe ikoze saki zica kwaho mu biro azatubwira stori uburyo byari hasofo azadupiga flow ikaburo ni mu nkono gucura mu mbarutso nzaba ndi igikundiro nsinzi ku musozo twubaha izo nshingano tuza ukwame upfushe umwe igihe n'ikigero uzaba kwepa n'uruvange ukomere unashikame uzavamo umutware ishema uzayicika usubire mu rubutayo Se biterwa niki kuki ndi mutu inyuma y'igihoni gusabira umuntu wirabura peri mu ijuru wabonye bimucaza fata ipingu mu ijuru Se biterwa niki kuki